contracts.
Creme de la creme, homie. Top chef, you know.
DJ Tantrax.
Aye.
Chukua madam so anguka nao itabaki me flow na vibe anguka nao koko single for now mdagi mdagris mteja patikani hadi late night saa sita ndo tani wai nikupin location na nkofana na hii sukate call niko chomba ya G mina juwa utakuwa iriz or iriz acha ni kushow kwanza form ya didon nisha shika mpua na tuende chini kwa chini akiwa adi na mini say tunasikiza Shin City tuna feel free take a video na upost pale NGC jina ni Cantel kurapsi ni talent G anguka na anguka now, check it. Anguka now, turn the down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg. Anguka now, one leg. Anguka now, anguka now. Anguka now.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six, sexy skiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop chop.
Ay, ay, kutate, ay, inadudeda, ay, ay, ninagana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutate, ay, inadudeda, ay, ay, ninagana mwa, anamba nala.
Checky, checky, mina we, ha, tunadu the math, eh. Surrender, take over, jo, angusha mabitha, eh. Baby, si ubendova, kwanza venye inafa, Sia tina chocha mina penda hikifa Ukidigida digida pale tu kwenye machuom Mina sikia sikia ni kama ni komandom Sai ni kozon mamizinga ni za chrome Manzi unanibamba mahari ni tachukua lon Na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani Na utamwaga misi jui joni majigani Nikimaliza utasema joni nani daddy Hari krez ule boyo mashinani
Anpenda penda kuzilika anpenda chicks anpenda tigers Anpenda hizo hip six sexy kiwa bam bam Anpenda hii anpenda that slow but tiende chop chop Anpenda hii Anpenda that slow but tiende chop
Ay ay kutate ay inatuteta Ay ay ninakana mwa anamba nala Ay ay kutate ay inatuteta
Black Market Records.
sana wana post mwezi rudiana mtandao si friendly wako nae wakia libana sai wanajifanya tunajua wanajisiana
yo yeah. Ati sasa hanipendi, ati amekanso zile plan za weekendi. Vile ni nawanda Josh alipata candy. Kijana sina kitu na nataka nshike Fendi. Tuende photoshoot, CBD alafu training. Hii relation bala, anataka dola na nimelala. Mala, usichana, stana na nywele sija. Achana na sasa tume, achana jujana nili. Choma kwa life flani. Siku jua, hapendi chali na majani. Na siku jua, napenda chale kwa na gari. Na sana mejua, flag nyekundu ni hatari. Hali nitoka, na siku kuwa.
Uliona wengi wakianza wakichinjiana Sai wamekosana wana post wezi rudiana Mtandao si friendly wako live wakialibana Sai wanajifanya tunajua wanamisiana
Wanamisiana Si tuko live tunaanikana Lakini pale kitandani tunatandikana Cheki ye ako physically fit Niko lyrically sweet Buda niko ill nilimwacha akihil Super amebeba mabitha Buda tunachonga tunatema magitha Mrembo amekuja analia kuisa Super misina misi pendi kuringa Manzi ameiva ni wa Filipino Tumbuka inauma basi meza ino Manzi ananyesha na sio El Nino Na buda tunazoza na maalbino
Uyona wengi wakianza wakichinjiana Sai wamekosana wana post wezi rudiana Mtandao si friendly wako live wakialibana Sai wanajifanya tunajua wanabisiana
Skia, skia, skia Hata saile sidanganyi wasema mina danganya Msichana mrembo lakini tabia mbaya Nkisema na kuacha kuna kitu mitafanya Kwani mara ngapi utashindo menikanya Atina hanya, unantukana Kuchukua vitu ndio sasa twarudiana Mara tiana, sijui riana Utasikizaje masikio zako shazibana Ted with a friendly, sai tuko BNB Mambo yetu toxic, I swear it's never ending Sina hata plan B, mambo yako crazy Lakini narudi kwako kila saa kama mshenzi
Wengi wakianza wakichinjiana Sai wamekosana wana post wezi rudiana Mtandao si friendly wako live wakialibana
Minzi mto yokanya game
Sai wanajifanya tunajua wanajisiana
Ni load glitch mtoi wakanya game Manzelo Mr. Kijua mina taka to my lady Antaka mabudenga kona mavitambi Simia ni petuwa toi ni jenge kambi Nasikati kuna madam flan ya kona mizigo Akwape tetemeshe kila kitu faliniko Nikona riza kiwap ni toe ni ustingo Sikila sani maganji wetu vibe kiasi Kwa tisina ata mali na weni mali Nikona vibe kali na tuende left Na tuende right, shika kiuno alafu mini zimelice Na kenye na happen kizani, mimi na ni nice
tena, Tingika right, tingika tingika left Alafu iko na pause, toa stingo Toa stingo Alafu iko na pause, ikidonjo go the tena Tingika right, tingika tingika left Alafu iko na pause, toa stingo Toa stingo
Magic Sanga, what up?
Yali na booty shot, wanna come through Nishike makuku leo tuende drive through Simu natambua mina penda chinku Kama ni manjiva mina kula mwitu Enga ana chill kwenye bar Kama painting lazima kwa kifaa And so far Nadai ni bai chopa Juha ama mdaina Imebidi nimejipini ndenga Nishike bed sita pale mirema Nichill na mbogi yeah yeah Nichill na mbogi yeah yeah
If you try me you get shot boom Pendikone na penda vitu humu
Mangeo sote warongai wana die Kuingia kwa kandai But fair ni chuani wote mutafika bay Bezi ya mayai naisha nunuwa bands Kwangu tu ni good vibes Kuchill na magwangi ya kunanga ata fans Tapata umechill na mavest Na maday Freestyle Tapata umechill na mavest Na maday
Tell
me where the money there. We pull up there one time. Tell me where the money there.
Shot.
Tell me where the money
one
there.
One shot. Oh. Tell me where the money there. Yeah. We can link up for monkey business. You know. One man, my dad.
Yeah, yeah.
You
done. Jenna, Jenna. Hey, girl, I'm not die, couldn't murder. I'm married, wanna bandicana. What's Jenna, wanna choma? No disturbance, the general. When you see me, you're round, you a brother, and it's safe. Magic sanga, pony, pony, pua, mali, ni safe. Atakama kapienga, joe, mali, ni safe. Chenya nyongina mbogi, bando, rada, ni safe. Tusha, sanitize, naka wine. Yeah, my chrome, zime, jaja, kwa wingi. Makunyagi, bando, zime, zidi. My father, father, bado ni mingi.
If you try me, you get shot. Zipendi kone, napenda vitu.
Mangeo sote warongai, wanna die. Kuingia kwa kandai. But, vya ni chuani wote mutafika bay. Bezi ya mayai naisha nunua Benz. Kwangu tu ni good vibes. Kuchill na makwangi, hakuna ngata fence, yeah.
Plus I party on a Vespa. I can confuse na kudwata kwa na fetma. Movie show ma Sahara kwa Desta. Lifestyle blessed to my step nama. When I'm simple when I'm 10 plus I party on a Vespa. I can confuse na kudwata kwa na fetma. Movie show ma Sahara kwa Desta. Lifestyle blessed to my step nama. Ati bro on the breakfast. Nime tune yo menje. Kapuni na kugai so lazima uta pay debt. Nima stama one by one uta get step. Nime kuwa action. Side me ten step.
Making Mogo, I've been a victim. The liquor's to a sitting. Locates like it's itching. Call it, you call it. Miss Go an apology. That's his persona. Be picked on a Lola. NTV Lola.
Say she want nobody, she want fresh nigga. I'm straight hit figure. Yani flow needs steamer. Smoke na mabuda puff Billy Akazima. Akazima. When I'm super, when I'm 10 plus, I carry on a Vespa. I can confuse, na kudwata kwa na Fesma. Movie show ma, Sahara kwa Desta. Lifestyle blessed to na step na ma. When I'm super, when I'm 10 plus, I carry on a Vespa. I can confuse, na kudwata kwa na Fesma. Movie show ma, Sahara kwa Desta. Lifestyle blessed to na step na ma. Step ati brought on the break test. Nime tune yo menje. Kapuni na kudai so lazima uta pay debt. Nima scammer one by one, muta get stepped. Nime kuwa action, side me check.
It's a white toe, I'm leaking. Mogu, I've been a victim. The liquor's to a sitting. Tokates like it's itching. Call it, nyota call it. Miss Go an apology. That's his persona be. Thick on a Lola me. NTV Lola me.
Say she want nobody, she want fresh nigga. I'm straight hit figure. Yani flow ni steamer. Smoke na mabuda puff Billy Akazima. Akazima.
Bigs, unanona G. Red card performance fee. Nilipe a recording fee. Victoria na Jo Valerie. Went to smoke for balcony. If I'm late, please pardon. It's never been mandatory.
When I'm super, when I'm 10 plus, I carry on a Vespa. I can confuse, na kujwata kwa na Fesma. Movie show ma, Sahara kwa Desta. Lifestyle blessed, tuna step na ma. When I'm super, when I'm 10 plus, I carry on a Vespa. I can confuse, na kujwata kwa na Fesma. Movie show ma, Sahara kwa Desta. Lifestyle blessed, tuna step na ma. When I'm super, when I'm 10 plus, I carry on a Vespa. I can confuse, na kujwata kwa na Fesma. Movie show ma, Sahara kwa Desta. Lifestyle blessed, tuna step na ma. When I'm super, when I'm 10 plus, I carry on a Vespa. I can confuse na kujwata kwa na Fesma. Movie show ma, Sahara kwa Desta. Lifestyle blessed, tuna step na ma. Step na ma.
Jackie Mana tipsy.
Like a boss.
How pretty is your neighbor juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba venye bana li ben. Nilizubali ya denda kizubi zubi gang. Nili check nika check again and again. She's a 10 kame Eva. Kasipo geuzo kataungua nika diva. Kana sumbua kana fanyadi mina shiva. Na sina kiwa mina cheza shua. Kata jipa suna nijua. Bang check confirm nisha kemba katam. Na venye joka meva kame kaa kame ni jam. Na bado si jangam. Mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam. Bana inafanya na jam. Taki na kati taki takitaki mi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana chini ya maji takitaki mi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana taki nakati takitaki mi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana chini ya maji takitaki mi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana mama tipsy fetish yangu wa gafani yani bora kona bunda ready na ni mali safi mtoto wa nyumbani short and sweet to be sexy she be my queen kana dunga dera kana taka mini cheki pale kwa hip kakitak mimi kuisha kwanza kakiuma lipsi mika shani bakisha saimi na sip malika mendifikisha nona mini kichizi msupa ni bang check confirm nisha kemba katam na venye choka mevaa kameka kameni jam na bado si jangama taka ni jina ya gram na inafanya na jam bana inafanya na jam taki na kati taki taki mina taka sana taki na taki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mina taka sana taki na taki nataka kukujua sana taki na kati taki taki mina taka sana taki na taki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mina taka sana taki na taki nataka kukujua sana
I'm loving how I'm feeling Dinani Basti, I'm loving how I'm feeling
On to the next Unani cross me na gone to your ex Wanna to lock kumbe si sindo gates Missy mgonjwa na machozi ko red Entebbe
They wanna know me calling on my celly Cause I'm the new age Machiavelli Mkali mani, mkadi nali Savage leveling yani ule mkali yani
Parapanda
Sezi zare Nilishika plek jadifu before imwagike Sema furaha, sema furaha, sema furaha, sema furaha Big up Jesus, big up Buzu Big up Mungu, big up Munga Dara dara, dara dara
Aramanda They wanna know me calling on my celly Cause I'm the new age Machiavelli Mkali mani, mkadi nali Savage leveling yani ule mkali yani
Aramanda
Kauna back up, go bankrupt Rudy ghetto na Prado Kosa cup park, mindo Cartman wa South Park Eh, na ishi na fuck ups Saitenga ina deep purchasing power Magic ende Rudy gina reverse Negotiation mbaya ni ya mwizi ukidai hauna Malaya kuitre kurausha na meshuka so utat Na meshuka matuta na mpatusi Unajua kila mtu amekuja hapa kutafuta Anyway, mezea tembe kinembe Pesanga kuna vile neza tupa Kusha kunywa make sure hiyo mzinga jo umevunja Yo,
They wanna know me calling on my celly Cause I'm the new age Machiavelli Mkali mani, mkadi nali Savage leveling yani ule mkali yani
Rangwa Wada na masti madi rangwa Gude zimeshika na sitemi ni mapema Nduku siki teams unasema Engine nenda chain very fast adi rangwa Wada na masti madi rangwa Gude zimeshika na sitemi ni mapema Nduku siki teams unasema Engine nenda chain nenda chain
Aluta irudi na isoze Shisha mina dai kuivuta
Adi rangwa
Maskini, nanginyo unalia unadai
Adirengwa
Tashi mikrom na mamzinga na mavila Na kitepa majani na jinyuri
Adirengwa
Zona kaivisha na mamkula mechitepa Na nasemu watabaki zilipuke
Adirengwa
Tuna links, nacheza na teeth Kame piga squats, kako na bunda legit Ratio ya waist, nalinganisha na hips Junika snack, nakadembu kana deep
Fine, thank you, wini malinde Tulizaliwa kisneeze and the universe Blessed you, face card spot on
Kamini kwa bottom,
makuchani mastikons
Kibeti ni astoko na tunaziwasha
Rangwa, wada na masti madi rangwa Gude zimeshika na sitemi ni mapema Nduku siki teams unasema Engine nenda chain very fast adi rangwa Wada na masti madi rangwa Gude zimeshika na sitemi ni mapema
Leo minataka kuzidoka Jota sijalika kesho mini gomboka Nipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondoko towa topa Leo minataka kuzidoka Jota sijalika kesho mini gomboka Nipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondoko towa topa Kaleka dance miondoko towa topa Kaleka dance miondoko towa topa
Nimelipwa ganji, nimefunga wera Mina medi niko juu ya kivela Taka kuzitoka na ayela
machiaji wamekuja na makwela. Leo bwethe inashika ndani ya keja, kisha twende dunda izidi kutubeba. Excuse me, who are you? Na coca dress umeva see through. Una ni nice, na coca dance. Bila unacheka nikaniko na chance. Asiesikia la mkuu tunamvunja mguu, na kileta ujinga tunavunja miguu.
Leo minataka kuzidoka, jota sijali ka kesho mini komboka. Nipige vida na machaji kuomoka, kaleka dance miondoko toa topa. Leo minataka kuzidoka, jota sijali ka kesho mini komboka. Nipige vida na machaji kuomoka, kaleka dance miondoko toa topa. Kaleka dance miondoko toa topa. Kaleka dance miondoko toa topa. Leo minataka kuzidoka, wenipe dance miondoko toa topa.
Tuloni kuzitoka kando yake madonga, na set nikisonga na wacha wakibonga. Kuruka kudunda na tuanze kubanjuka, kudunga medunga na pendanga kubunja. Wanasikia kushikisha vile tunazi enjoy. Mara kwanza tukibonga alika na convoy. Mabuda wake wote wanaponga na mado, wanapeleka decos kumbe mekalia posh. Tude makona do atakufanya kuwa toy. Ukithani ako job umamenda kula form. Jana dance floor alizitoka mboka 4. Na mbele ya mabro unasema wende boss.
Leo minataka kuzidoka, jota sijali ka kesho mini komboka. Nipike vida na machaji kuomoka, kaleka dance miondoko toa topa. Leo minataka kuzidoka, jota sijali ka kesho mini komboka. Nipike vida na machaji kuomoka, kaleka dance miondoko.
Nishatenda wema,
nitakunyorosha.
Lambichi binti msupu yote kaga na mazigi kwangu siku. Na karoli ya madaba tunaseti mawada, alafu na kapim tukiwa mavitu.
Siyezi okopa joku tema baby galo kinipea the pongi. Na joku na gushu litakage the mboge. So sonki kuround takuround solo konki. Iyo the pumpu mlazima nta isosi.
Easy bad wale tuwa form up.
Hey, alo kuni tena sapa.
Ma tipsy G spoiler 43.
Wanani sema inapenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itanirenga. Jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema.
Wanani sema inapenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda.
Tena na tena denda itanirenga. Jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema.
Nitakunyorosha.
Pum 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 pum.
Madiva wame chrome, nimepika zoom. Usizime magaisi, unajua rules. Tunakata walae, adifike noon. Una tick,
tiktak, una tiktak nini? Baby una ass, una tiktak nini? Izo ni nini, una tiktak nini? Ine mabusa mepe kwa sin, una tiktak. Una tiktak nini, baby una ass, una tiktak nini, izo ni nini, una tiktak nini, inia mabuso mebe basini.
Spendi manza mekauka haga, manza mestunya napenda haga jelly, a jelly jelly, asiko na dimples, uko single niko single, tundekia maiko niko nyeshe kichinjio, msupa chambio, nika fresha kanairo, kienyiti special. Manzi ni kienyeji na kwambia kwa TV anapenda kumkumbagia kumkumbagia ana tiktak alafa na nikalia
una tiktak una tiktak nini baby una ass una tiktak nini izo ni nini una tiktak nini ina mabusa mebeba sin una tiktak. Tak una tiktak nini, baby una ass, una tiktak nini, izo ni nini, una tiktak nini, inia mabusa mabeba sin.
By the way, let me tell you my inner team was busy huku kefi for the jelly umadina, dakika mbili nkimpishi, usisahau, malaya haridishwi, party tiktak tiktak, baby uneza flip that, sit back, stick mouth, mbako shikwe, kap mali neza shika, hadyuku we sprinkler, bigger, 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 bia mabeshte feedback, iwe kalala makamene. Kumanisha nikapenga makanene. Make sure katalala bada ya kinem. Kona la wama pigwa nyere.
Unati
Fumi senti ma son sosi Kugambe ma fon sosi Ozambe
Sifurai, ya mboza kwe marira Ozambe vizibu vyo vye marira Me mbozi ze kabia Mbozi ze kabia Me ajiwe ye soza Ajiwe ye soza Shifura, wena msanze nga kirira Nga kutefene kwa sike mi hula
Bing, ugo baya Bing, bing, bang, bang, baya, ya Bing, bing, disco Kanogo masonsesi Ofumita wufumi senti masonsesi Kugambe mafonsosi Ozambe
Sifurai, ya mboza kwe marira Ozambe vizibu vyo vye marira Me mbozi ze kabia Mbozi ze kabia Me ajiwe ye soza Ajiwe ye soza Shukura, wena msanze nga kirira Nga kutefene kwa sike kihula
Ozambe Ozambe bambi Ozambe Oza Oza Tonde kanze tonyambula Ozinangomu lalo womara kwepu vya vya kunwa Mutigwe woli na mpenkoni Waiga mazino fumita masonsos
Madidi ben, madido dambe denda buda ben Madudi de badida kobo bira mwago dem Nelindo dobu tungu budi madu deko pe Ozambe Ina misante na michancha mina Kakunene migaza misana punya Ina misante na michancha mina Kakunene migaza misana punya
Kanuko masonsesi Ofumita wufumi senti masonsesi Kugame mafonsosi Ozambe Ozambe
Begina
Ozambe bambi
Begina
Ozambe
Begina
Oza Oza
Ozambe Ozambe Oza Oza Ozambe
Yo, see them wine for you, see them wet the bed when them a wine for you.
Keep yourself on top, to be long, long, long. And you, on your wine when you be long, long.
Tifurai, ya mboza kwe marira. Ozambe vizibu vyo vye marira. Me, mbozi ze kabia. Mbozi ze kabia.
Ozambe.
Begina.
Ozambe.
Begina.
Ozambe.
Begina.
Oza, oza, oh,
oh. Ozambe.
Ozambe,
Ozambe, Ozambe, Ozambe, Ozambe, Ozambe, Ozambe, Ozambe, Ozambe, Ozambe, Ozambe,
and the beach of the machine.
Tantrax.
Aye.
DJ Tantrax.